Ebyonga bichwali bityo sentebe wakashika kebyo kulonda mugwango mulamuzi Simon Mugenyi byabakama ayisa olukiiko olw'amangu ddala olw'aba agent baba abantu omunaana abeesimbye kifo kya pulezidenti w'eggwanga wamu ne poliisi okutuula okuteesa ku kampeyini ezigenda mu maaso ez'abakulembeze b'eggwanga. Olukiiko luno lwakubeerawo olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwa December omwaka guno ku bitebe ebikulu byakakiiko ak'ebyokulonda. Kino nno kiddiridde oluvannyuma olw'embiranye eyabalukawo wakati w'abeebyokwerinda n'abawagizi ba munnakibiina ekya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu eyaviiriddeko Okello Mesachi okukubwa amasasi agamuse mu disitulikiti y'e Iganga era Okello yaziikiddwa mu disitulikiti y'e Buyende. Kampeeni z'abavuganya ekifo kya pulezidenti w'eggwanga zaatandika ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa mwenda omwaka guno 2025 wabula nga bingi ebirabiddwa mu kampeeni. Inisino, omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga Julius Muchongozi agambye nti baagala okugonjoola ezimu ku nsonga ssemasonga mu lukiiko luno oluyitiddwa olw'amangu olunaku olw'enkya.
Ekigendererwa ekikulu ekisooka kwe kufuna a report okuva mu ba agent bo ngeri ki gye balaba kampeeni bwe zitambula, ekyokubiri okufuna ensonga zonna ze baba nga balabye nga zizzeewo mu campaigns, ate ekyokusatu kwe kulaba nti ensonga zonna eziba zizzeewo mu campaigns zinogerwa eddagala ezezeetaaga okunogerwa eddagala bannayuganda balyoke afune beeyongere okufuna campaigns ez'emirembe ezigoberera amateeka. Luno olukungaana olw'ekirwa olunaku olw'enkya lwe lugenda okuba olukungaana olwokusatu akakiiko k'ebyokulonda lwe kagenda okutuuza okuva zobesimbyo kuba pulezidenti zitandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda.
Yakyagulanye akyali mu disitulikiti y'e Luweero bingi bye tujja okutuusaako ebinaava mu kampeyini ze.